matatizo. When you stand by my side, yan kama paradiso. When you kiss me and hug me, pakuku kwa kijiko. Nasimama juu chini sikai, ulipo wewe nami nipo. I'm your shadow.